my pen down. Unaitaka pia tamu wake ndo nafanya tunaigombania. Nikipita na utapita pia, haina gama kombo utamalizia.
Wengine wale tuza, yani tunacheza. Embe bichi bila chumbi wana mega. Sakafuni, tuyo meza mbona shenge. Injini mbovu ila boni linda tiga.
Unazabu kumbiri jeru baka mwerele. Sio kitonga shuka baka sendele. Pasa chati kagungesha kengele. Haina makumbu.
Haina, 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 haina.
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 Siko zenye sura mbaya na zimechaka. Samaki papa mwenye radha ya daga. Haika toksi. Haikata hira wogo pa masero kiseme mewakata.
Haikichemka buda we unaeza ipepe.
Haipepe, haipepe.
Tumechapa wima wima na itembe.
Haitembe,
na esembe. Mesha basi kituoshe. Simba kala nyasi paka kube. Nikipewa basi ya nina kufe. Ndefu ikigomba mushoare.
Anaitharau hii mboga hake nana laaniwe. Haidaga kiporo so lazima mpashiwe. Haijawai kosa ratha ina kachumbi tu. Hata wichakati vipi kwa musafi tu.
Haina
makumbu.
Haina, 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 haina.
Haina makumbu.
Haina, 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 haina.
Haina makumbu.
Haina, 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 haina.
Haina makumbu.
Haina, 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 haina.
Haina makumbu.
Kumeza buku mbili jenu baka kwenye.